Who are we that you are mindful of us? Who are we, God? Who are we that you have placed us below Elohim, God? Shate la kaya sala kanda rabo siliketa ya rabo. Zavazi
Nisame
Kama ayada tamani vyombachi
Nisame
Mana mimi mwana wako na kuhitachi
Nisame
Kama waumini pale Pentecosti Zavazi ukamponya
Nisame
Kama ayala tamani vyombachi
Nisame
Mana mimi mwana wako na kuhitaji Kuzavazilako Kama ayala tamani vyombachi
Nisame
Mana mimi mwana wako na kuhitaji
Nisame
Kama waumini pale Pentecosti Kuzavazi ukamponya
Nisame
Kama ayala tamani vyombachi
Nisame
Mana mimi mwana wako na kuhitaji
mi se we poni mwa koni fanane nawe Yesu unioshe nitakase ni fanane nawe Yesu izamise we poni mwa koni fanane nawe Yesu ma unioshe nitakase ni fanane nawe
Nifanane nawe, nizamishe, uwepo ni mwako, nifanane nawe. Shakai.